DJ D O Me, O Me, the one and only.
Ooh.
255 finest. DJ D O Me, the Joy. One and only. DJ D O
Me.
Come on, Kenya, Ivy. Ako karangi ii Shepo Uganda Lefesi Rwanda na mimi na kukunda baby. Are you from Sudan baby? You know I like your skin tone baby. Kiuno Congo, macho Burundi, Mozambique, Angola baby. Angalia kio ujionesho jinsi ulivyo mali safi. Kweli baby wengi mali safi. I will never let you go. Uendo yangu roho. Una ulivyo mali safi. Aki baby we ni mali safi. Oh, can you dance for me? Can you dance for me? Can you dance for me? Dance for me. Can you dance for me? 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 Dance for me. Can you dance for me?
DJ D.O.B.
I like you so my love. Let me call you sweetie honey. Wakwangu wa uwagika. Uni utamu gani. Mwaza kumenishi. Let me call you sweetie honey. Wakwangu wa uwagika. Utamu waka ndani. Muda wote vurumai. Baby let's go far away.
Sala saba, mina yeye ndo tulijuana. Sababu ya kukosa ada, mikidato ikashindikana. Ndoto za udakitari kuisha habari zikapeperuka. Na yeye sekondali akahamishwa mbali mkoani Arusha. Hisia na bale zilikuta anakati. Mambo ya kupenda ujana maji ya moto. E moyo ngo oja basi, nikaja kusikia yuko Gongo la Mboto. Mara chuo mtwa Ramasasi. Nye waenga waongo kwamba dunia ndogo. Mbona sijui sasa ipo wapi. Namtafuta, bado namtafuta. Mchumba wangu wa darasa la saba. Ajue sikuchezea fursa. Ni wazazi walikosa ada. Bado namtafuta. Mchumba wangu wa darasa la saba.
I'm sorry to keep oceana.
Wawili tu na kama kitokea wakuchagua ni wewe.
855 finest. DJ D-O-Me, the one and only.
If you got it, baby, meet me up. What can I do? Go, don't go, my love, baby. Where we are, boy. We shall not see a go, go, go. Pole, 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 utani uwa mimi. You know I'm crazy for you, nimechizi mimi. Chonde, 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 usinitose mimi, oh. Anything you want, shall we do for you? Situation. I wish in get kumfuwa. Niloeshe mwili wako tepe tepe. Unaonekana sugar cane juice ya muwa. Mdogo dogo mteke teke. I wish I could be a bit uni elie chuchwa to know umeni palini mbona kila nikisinzia nasinzia nikikuwaza nasinzia nikikuwaza yakarudi miaka nenda nasinzia nikikuwaza nasinzia nikikuwaza nasinzia nikikuwaza ila siku ya kalenda. Najua mapenzi ni nini, baby. Mapenzi ni kitu ambacho kinaweza kukupa furaha, kinaweza kukupa huzuni. Najua mapenzi ni nini, baby. Mapenzi ni vile ambavyo unavyoweza kunipa furaha. Mwenzako siwezi marumbano. Hata kama niko Uingereza, funga safari njo. Niwe peke ndo nalipendeza, baby no matter no. Hata kama niko magereza, funga safari njo. Niwe peke ndo nalipendeza, cause I got you my love. Hey yeah,
cause I got you. Cause I got you love.
Mwenye donda hambiwi koma. Mwenye moyo hambiwi penda. Na ukisha penda mani menda. Au mapenzi uoko. Mini nizani woko. Mapenzi pembe na ndoko. Miabeba sasa naona uchoko. Asha kuta meseji za watu wakinita baby. Hata misha fuma meseji. Wakimsifu yeye mtudu kwa bedi. Na wala siya baby. Machungu yote na yaweka pembe. Nataka tuwe kudi. Najua shetani upo kwenye kampe. Oh, najua mapenzi ni tamu chungu. Alo ya umba ya ni Mungu. Najua mapenzi ni tamu chungu. Alo ya umba ya ni Mungu.
Kutoka alo.
You know the sound.
Sounds by
Baba.
Mina wewe atutafuti ukamilifu. Mina wewe atupimani madhaifu. Uye mahaba ya kila aina nakupa, siwezi kunyima. Shahada ya kupendana nakupa, penzi nitalilinda. I'm fitting it,
na nitaga my love.
DJ D-O-B.
Mchana na nitaga baby.
Fire baby.
Usiku na nitaga wabavu. Alafu mama nyemi yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda. Hawezi kuniacha. Hata apewe nini. Hawezi kuni amesema miwa mwisho kunipenda. Hawezi kuniacha. Hata apewe nini. Hataki kuniacha.
From the head to the toe we bado ni top notch. Baby girl kiwa kwako najipata. I'm a city boy ila we ni master. Kikusa kinita yani come, come. From the head to the toe we bado ni top notch. Baby girl kiwa kwako najipata. I'm a city boy ila we ni master. Kikusa kinita yani come.
Shika moi shika raw. Juma pyo wali gay. Washa wone na kugenda. Na kupenda kama holiday. Kwanza unakoni pia. Mambo mazuri mambo yeah. Kuna level wanna show you. Loving you I swear and I dare. Yeah. Unawaringia, ringia. Kiona wanalia, wanaumia. Usipagawe na madudu. Kwani mimi ndo baba yao. Okay baby, ringa ni vimbe. Wish your body, your one body. Me want nobody. You my body, you my fantasy, you my everything, girl.
From the head to the toe, we're about on the top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.
Wanasema mapenzi kitovu cha uzembe. Mkulima usichague jembe. Ukijikwa inuka na uteme. Hivyo yalivyo mapenzi. Ukendekeza mawazo neza ukala sembe. Hivyo unajua wanga hapyo komilembe. Ukipendo usiote mapembe. Yazoe mapenzi. Don't be so emotional. Don't take too personal. Sometimes about paper. It's all about it paper. Don't be so emotional. Don't take too personal. You can try again later. You can find even better. Find a way as a way.
Mapenzi tu nimepagawa hamjui. Ya kila mara ananifanya silali. Namuwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu. Ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga asali. Mina ilamba tu. Mapenzi letu ni kama suna. Na ulizi kama suma. Hata akinuna bado napendeza mchuma. Mkimuona ananichuna. Usinione huruma. Chamtuliwa na mtu. Kutu yake chuma. Basi mwambie ninampenda.
Kitaka taniliki yapo. Milele nibaki niwe wako. Utamu kama samaki sato. Kikulacho niwe nguoni mwako. Nisimpe mtu nafasi yako. Kumana nitakufa na mawazo. Mwenyewe sunaona ujazo. Kama pishi la mchele. Kumewe kwe nini kwenye haya mapenzi. Kila nikitathimini sito wake ndo.
upendo kweli na unajua kupenda baby. Mikupenda nilichelewa. Stories za mapenzi sizijui sana. Najua utonielewa. Hata nayongea yatakuchanganya. Unaweza kanifunza kupenda nikaja nikapenda wewe ukaja niumiza moyo. Maana nishaona kitendo anapenda usikupendwa hiyo mambo siwezi no. Mikupenda nilichelewa. Stories za mapenzi sizijui sana. Mwenzako nipolelewa. Kuhusu mapenzi nitakudanganya na ndo maana naona hapana, hapana. Mimi na wewe hatuwezi kuwa. Hapana, hapana. Wena moyo wangu na ujua. Hapana, hapana. Mimi najua nitakusumbua.
Moyo wangu usiuelewe. Kuna kitu unadai haupewi. Unadunda dunda mpaka unakera. Kwa nini kitu gani mbona sielewi? Usiyatamani mapenzi moyo. Niache na pumzika. Kila nikikusikiliza moyo. Mwishoni unabadilika. Kipi kisichoeleweka moyo. Wataka kunidhalilisha. Mbona mimi nimeridhika moyo. Maisha yangu ya usingo. Nilipoteza chona toa machozi moyo. Wewe ulinitizama. Shida yako moyo. Unadata kwa kutizama. Vinavyoelea viliundwa moyo. Sitaki kujichanganya.
Moyo, 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 moyo. Punguza kihelehele na mapenzi.
DJ D.O.E.
Vyombika na unavyohita ujioni baby. Yani hata bila filter unavyomulika. Ujioni baby. Au ndo upeni sifa za kujivimbisha ujioni baby. Vile umekamilika.
Mama umenipa sukari. Nimekubali. Utamu kama sali.
Shemeji yenu
namwonaje?
Wenzenu ndo nimefika.
Namwonaje?
Shemeji yenu
namwonaje?
Si nimejua kuchagua.
Namwonaje?
Semeni kweli.
Namwonaje?
Jamani huyo ndo wangu.
Namwonaje?
Baby
namwonaje?
Taarifa zangu najua wazizi na kufikia. Iso kawaida nateseka mwenyewe moto umeungua. Najua, najua, najua ni ngumu kujirudia. Mana baada ya wewe waliofika ujazi kushika hisia. Siko nikikuona nitakukumbatia kwa raha. Mana dalili ya kupona shajiona sina. Na ushako kama utaku nichoma utazami nyuma. Na ushapata tulizo la moyo unipendi. Nishajaribu kwengine. Nimeshindwa kumaintain. Mina kutaka wewe na so mwingine. Basi tafutie TV sababu mwachane turudiani. Nimeshindwa jikaza. Nimeona bora ni kuchane leo. Anogi, anogi. Maisha yangu bila wewe.
First day tulipokutana tana. Moyo kadunda macho yalipogongana. Hapo hapo tukapeana namba. unaridhia ya ila nina imani unaona ishi nami baki nami daima forever wewe nami mitihani changamoto tuzishinde milele ishi nami baki nami daima forever wewe nami mitihani changamoto tuzishinde
mountain, but it's okay, I'll be falling, baby, I'm in love, yeah, tupige picha 4K, wajokona we maitani, daily, I'll be yours, yeah.
Nafuza moyo kuvumilia kwa mengi chukata mama cha naona mengi popo mbili zavuka mto hizo kenda mbali naona tatia matatizo
siku kenda mbali na mi nitaumia
Sadika teza kulala sataza je kusinzia Zipu simfungulie jirani tulia Hata mkiafanya kwa siri ndani njota simulia Nitomia
shida sina Uhakika kabona nipenda Bei
Bei
Kutoka alo
Kama utani moyo ni ameingia na mimi meshazama Tulikutana TikTok do mwanzo kufamiana Mala ghafla binibu Kila kitu tunaendana Ame ninazaka uimbo Sitaki acha kumtazama we Penzi mbona limenoga Tamu kuzijata soda Penzi mbona linamwagika Kama maji ya bomba Penzi mbona limenoga Tamu kuzijata soda Penzi mbona linamwagika Kama maji ya bomba Aza nataka wajue unanipenda niite baby
Baby wangu
Kwa wasio amini we ni wangu niite mai
Mai wangu
Hata ukini posti caption yandika sweetie
Sweetie wangu
Ukija kukutongoza ombie nina mpenzi
Mpenzi wangu
When I do tani supiria, and you make a man, and you push in a matter of bed.
mapenzi kweli nayo masikini, najua unanipenda na unaniamini, niruhusu nikatafute mjini chakula we na mimi. Sweet baby, tuwe makini, wasio tupenda wasi tufitini, ita kazi change vimia vya msini, sito sahau kukutamini. Hey, misipeli ila imeni biti, hakuna mafanikio bila biti, huku familia na nangalia wengine umetangulia, wametachia majonsi kwa nasubira, pia jitahidi, kishindao vyama wana kijiti,
pasando y nabamba, na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a time in my life when the vibe don't nabamba, na siwezi wacha nyama, tena wasikulaki sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma, tena sijali. Yame washinda yao ya tu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma, tena sijali. Yame washinda yao ya tu wataweza. Watati
finale,
watatupenda
finale,
refari
finale,
uliza kipenga
finale.
Aba,
this is Hendrick Sam.
Pasando en la bamba, na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life when the vibe don't ni bamba, na siwezi wacha nyama, tena wasikulagi sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma, tena sijali. Yame washinda yao ya tu wataweza. Leo silali, kukesha mitungi na washa na choma, tena sijali. Yame washinda yao ya tu wataweza.
Mapenzi mini profesa, ajue yo, hakuna na mambo ya juu, juu, juu. Oh my love, najua Mungu atatulinda, naomba. Oh baby, leo silali, isho bote tunaitagizia dorime. Bili ya hali, hakikisha yo bila sipewe mwingine. Leo silali, isho bote tunaitagizia dorime. Natamali, ubavu chuma upande mwanaume wa shine. Kukuzalia, njoni kwenye shiku kukea, kukulea,
Choka tutoka zama mtoto kiuno na shingo mtanila wama atamlete figisu na yendo mama la mama
biche biche
mtoto na ulaini wa mgongo kama na mla samaki kamongo wakama tuko mbele kumbe bongo oya acha ubishe usinlete story za manifongo eti ya inaga ushemeji ni uongo oya mama mtu kuchiti so mchongo so mchongo
yeah. Kumbuka tulikotoka ni wapi
na tulikotoka tumefanya mangapi. Baby, chonde usitupange kama mishkaki. Ukichoka kuenjoy zenji twende Masaki. Baby, 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 msiri wangu. Baby, 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 furaha yangu anapenda kuku. Ongea na mimi, cheka na mimi, anapenda kuku. Cheza na mimi.
Wengi wananipendeza, dunia inajua. Mwenye najipongeza, najua kuchagua.
DJ
na pale nimepoteleza, siku nitawaka jua. Tatiles na kutubeza, ndo kubwa tunakuwa. My baby, these girls in loyal. Umbe walitaka pesa, nikawapa moyo. Baby, these hoes in loyal. Wapenda sufuri nyingi, niliwapa moyo. Nibora ningekupa wewe. Upendo ningekupa.
Penzi kama la Zuchu na Diamond Simba. Challenge za kupendana mbele ya ndinga. Kwa mara ya kwanza napata gagaziko. Kutwa na muweza sijipi mapumziko. Akinikumbata moyo kama mdundiko. Na raha nazopata kama niko paradiso. Yanaitwaje?
Yanaitwa mahaba ni uwe.
Yanaitwa mapenzi.
Yanaitwa mahaba ni uwe.
Tamu kila siku.
Yanaitwa mahaba ni uwe.
Yanaitwa mapenzi.
Yanaitwa mahaba ni uwe.
Tamu kila siku.
Hey, 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 vipi vipi wa the Avril here, all the way from Nairobi, Kenya. Na unasikiza mapang the DJ D.O. Me. DJ D.O. Me.
DJ D.O. Me.
Keep on the bar.
Fire, baby.
It's the peace, baby. Fire. Nakamoki nimis, please just call me.
Hello.
Nisha fumba macho kwingine sioni.
Nikikukosa nakupigia nambari. Na kama ukinitupa watanikuta mochwari. Mana naunga unga nenga naunga unga. Nashindwa kusinzia kutwa mauza uza. Naunga unga bado naunga unga. Nashindwa kusinzia kutwa mauza uza. Oh my love, you're the one, two, three, four.
Wakisema nichague tena, alitakuchagua wewe. Wakisema nipende tena, abebi baro wewe. Maradhi kifo kitaniua, acha niweke wazi, michezo unaijua. Iti mara nitesadi, ni
big, big daddy. Of course, me na with your body. I tell you, I'm ready. When they add it, ni munge gari, ni msusi ya nakari. Kukuji tukuri ya mamus. Even ani kamus, aje kwa juu. If I'm about to lose, I better lose my life, baby, not you. Nani fanya remba, oh, 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 oh.
Mweza kumisha kuzoe.
Ueno chifu wa ima yangu, take nini cha zaidi, nicheze kanani. Ukinivalisha gagwani na wajibika kama kamani. Sishukagi nikipanda kwa kitikisa kivani. Nimesha apa
nafasi bado ipo, niongezewe wali. tatisha sana kiti ya kachumbali mpigie filipo leo siri ugari huko bana vaibo sana kira kitu mambo shari we shere 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 imenoka wea ipati pati pati imenoka shere 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 imenoka wea ipati pati pati
Nyumbani baba na kama namba inamba namba tasa alini mbisi, angani mpawa. Oh, oh, ikesisha kwa ngumu. Papa, 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 pasa kichu. Mungu kakupa kali usura ya baba. Tata, 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 katisha. Mungu kakupa salio wahonge. Wangapa metupenda, mondoka, jarudi. We live once, tukiondoka, turudi. Watoto,
ombe.
Ajiangazi bibi mchuma unaondoka. Afu mbili makeup imemtoka. Kalewa kazima wenzake umeondoka. Oho, ishisha kwa deep. Apo vipi, apo sawa, lafisi pesa. Asara roo unachotaka nataka. Wangapo metupenda umeondoka jerudi. We leave once tukiondoka turudi. Watoto
ombe,
ombe.
Finest DJ D.O.M.E. The one and only.